no be you. How easy? And I don't see some more fun, eh? I'm a giant. My shy out my safe. I'm a young, with the jungle, eh? Unite, eh? Massy, eh? Unite, eh? Unite, eh? Unite, eh? Unite, eh? Unite, eh? Unite, I'm not for you,
Yamani galabu ipo po, ulivo ipo po, basi ipo po, unanikosha ipo. Napenda ulivo kwanza unaisia, napenda doma na kwanza nasimia. Napanga wana kufa na ota kabisa, yeah. Anasema sinjiti nenguwa, angina, angajua, angina. Minga kwa kima baby, Salamu peleka nyumbani kwa mama yangu salamu. Salamu peleka nyumbani uwe salamu. Wapia ukona mimi na unaishi kwa nizamu. Wapia ukona mufani unaishi kwa nizamu, yeah. Salamu peleka umboi mama salamu. I want you here, I want you here. Yeah, yeah, yeah. Hey, how easy, no biggie, how easy. Adiki wandani ya sisore kolye. Hala kubali mwanangu isadasa we mwanangu Chrissy. Andi salime mwanangu Jemija. Haiso uja mofani mwana e. We doni kiwango. Andi salime mwanangu maiko e. Achapa chapa baria. Yani kukukukue.